some more. More uthando lwakho mina ngifuna some more. Ngoba unika uthando lunoshukela. Oh, I'ma eat some more. Asigqoke ingubo yegushi, ungenzeli movie naphunuka idiyo. Ushaya ngesikhumbesi smoothie, ngathuthuli pine kwimeli ntoti. Oh, abafuna uthando lwami dale.
Abafuna uthando lwami dale, uthando lwami dale, mabakhohlwe ngoba.